wangu mie, tamu yangu nisha kupa nitunzie mamie, niwaringie na mie. Nahitaji upendo nikuendo kakendo, siri zangu nitunzie uwe na mie, na kama ndege turuke wote sale, mimi nawe tufanane sawale. Na kama ndege turuke wote sale, mimi nawe tufanane sawale.
You take my mind, hold my body, you hold my mind, want you titi.
Mana kwako nimekole,
tamu, tamu, tamu,
unanimalizaga,
tamu, tamu, tamu,
ninakupenda wewe tu,
tamu, tamu, tamu,
unanimalizaga,
tamu, tamu,
oh, oh,
tamu.
Teke, yani mwake mwake, kamelainika oh. Ekako tepe tepe, na mwangu mate mate, na mkuna mgongo kwa mdomo. Wake sisiki, mwingine sioni, shamweka moyoni, ananipenda na mi. Waganga wanini, ni mloge kwa nini, michezo kifuani, hayo mahaba ya mesidi.
Body,
oh, my body, body,
oh. You hold my mind, want you
to eat, want you to eat, mommy, yeah.
Take my mind, hold my body,
oh, my body, oh.
You hold my mind, want you to eat.
Mana kwako nimekole,
tamu, tamu, tamu,
unanimalizaga,
tamu, tamu, tamu,
ninakupenda wewe tu,
tamu.
Weezer.